njagala nsakanye nnyo ate wakati muko kyange ndongo essanyu lya mbuganye olwa mukama waffe okuva emagombe nyimbye enseneekerera era sipapisa bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nti kyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno olunaku lwa ttembettembe berukira endala okusanyukirwa era tulinaffe kusaakaanya nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omununuzi w'ensi tuniya yayuguuma nnyo ng'omuyinza oyakkirira emagombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakubwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi ababatize tuyimbe nga tusaakanyisa waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ate kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde okwo kulimba bulimbi era akobakaabakajanja bujanja kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde ebyo bye bafutukbadde babifutukbala ddaddaddadda kitalo nnyo laba bakafiiri bwe beefutukbaza baleke gwe ne beefutukbaza ffesi twakalaba beefutukbaza wamma ffe tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo bwe bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyobolwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omuke kw'amaggwa ko n'okumuleka obukunya ebyambalo bya nti nga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwa ebyo byonna okubikola omulangira omulamba bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi tigundi ekitango omuvunaana otya bakitaninga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga so omukolo ogwakomererayo ekifunulwa nkyayikitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata zikwa n'amalaalo geene gassibwako guyinja oguzito kyokka maliya madaleno okukezayo wo nga yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulire ago ntigendo bagambe nti yazuukiziddwa yennyimba entya nze pawulo omuyimbi n'agamba ntya kino kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye Oh, dembe dembe, runakuruwa dembe dembe. Ngendo kutemo muzika wanafuna na yambara mangu. Munye nyomu lye nyomu imbe nga musaka njiza wakuru. Era mwatule ncha masukira runakuruwa dembe dembe. Matino tuimbe nga tusaka njiza wakuru. Mirembe, mirembe, mukama wafo kufe magombe. Aye uyu, ayambato, utafero kufe magombe. Dala mirembe, mirembe, mukama wafo kufe magombe. Ate kitalo nyo, lababa kafiri atewe wafutupate. Oku kulimba, bulimbi, erako bakabia kajanja, bujanja. Kale kitalo nyo, lababa kafiri wafutupate. Ebyo bibafutupate, babi futupala ta 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 ta. O kitalo nyo, lababa kafiri atewe wafutupate. Bareke kwenye befutupaza, fesitu wakalaba befutupaza.